Chineke onye kere mmadụ, ịhụnanya gị dị ukwuu, ma ụwa niile juru na njọ, ịkpọasị, ịgbochi, ịgbagha. Ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị zọpụta anyị, biko nna mere anyị ebere. Ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị zọpụta anyị, biko nna mere anyị ebere. Ya mere ụmụnna m kunu kwe na Jesus Christ bụ onye nzọpụta. Ya mere bịakute Christ ugbua, Chineke anyị onye dị nsọ, ekwesịghị ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị zọpụta anyị, biko nna mere anyị ebere. Ekwesịghị ekwesị anyị, ọ na-ewute anyị n'obi.